Amuye kuchifanikiso 10. Jobe walila. Chifanikiso echi chitondeza kukomana kwa Jobe. Babelesi bakwe bakatalika kuleta milumbe itakomanisi. Wakutangu na mubelesi wakaleta mulumbe wakuti bantu batamuyandi Jobe bakajaya babelesi bakwe bonse akubanyanga banyama bonse. Aumwi mubelesi wakaleta mulumbe wakuti mbelele zaonse zakajisi Jobe zakapya kumulilo anto omwe ababelesi bonse. Watatu mubelesi wakaleta mulumbe wakuti babi bakaba onse mahachi ajisi Jobe. Ombi mubelesi wakabola amulumbe wakusakapati bonse bana bako bafwa. Nakamana kumvwa mulumbe oyu Jobo wakaligela onse masusu mumutwe wakwe akutalika kulila. Wakati leza wakandipade sunu wabweza zionse. Zina lyakwe lilemekwe. Nokubakuti zintu zionse nzya Jesse zyakamana kunyina Jobo nakatongokela leza.